Baby hii kemikali ashani dinya kila mahali na vila kini minya ni joto hatari. Wow, yeah, I am stingy nampa vyote mingi mingi vidampa wanini hao zao ni shilingi ukule bamba boxa digu na nidigi ni shambamba rockstar bila less wigi ni shamess na mavoko vivitoto boko boko wanasema niko loko kwa tadi yako ndoto sina soko sama maybe la kwako moto moto twendi koko tuko ndani tunasaka tu watoto. Eti kwa shona kubambia sana, ila kirude na nidandia sana, nampa vyota na niganda pia, na itosha kishinda na shindilia sana.